Edwaliro lya Mulago lifuuse nate eddwaliro lya gavumenti eddene lisookedde ddala mu Uganda okufuna certificate mu by'enkola eya Integrated Management Systems era n'ekiraga omutindo ogutumbuddwa wamu n'embalirira mu by'okutuusa nate obuweereza obulungi eri ebyobulamu. Okukakasibwa kuno kutegeeza nti eddwaliro kaakano lituukana n'omutindo ogwetaagibwa mu nsi yonna. Kino kitadde eddwaliro lino mu malwaliro amalala agali ku mwanjo mu nsi yonna agakolera wansi w'omutindo ogukkirizibwa mu nsi yonna mu by'obujjanjabi. Patricia Bagaine Ejalo, amyuka ssenkulu ow'ekitongole ky'Uganda National Bureau of Standards, agamba nti Mulago mu kiseera kino ly'eddwaliro lya gavumenti lyokka mu Uganda obuyinza buno obukakasiddwa okukolera n'ate ku mutindo ogw'ensi yonna. Abakungu bagamba nti kino kisuubira n'ate okutumbula obwesigwa bw'abantu eri eddwaliro lino mu by'obuweereza wakati mu kuggumiza obujjanjabi obw'enjawulo n'ebirala.